uyabona ndinovu uyo andibona ubuso bawo ndibulela umdali ngondipha wena ndize ngokuhle nangozithoba ndithembe ndiyacela andisoze ndikumoshe ubuhle bakho obekolide kukhanya konke xa ukhona ubuhle bakho obekolide kukhanya meso xa ukhona ndikhe ndicinge ukuzondishiya uphinde kwawena undithande ndizve ndisithi ulubambo lwami ndohlala ndifuna wena ubuhle bakho obekolide
hiphop.com
Dr. Ndaku Yopi.